Welcome to the Music Surgery.
Yeah, la 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 la.
Nifundishe baba kunyamaza kimya wewe useme. Nifundishe baba kunyamaza kimya wewe useme. Mimi nikisema baba nitakukosea. Mimi nikiwajibu wenda nitakukosea.
Yani maneno yange kuwe na uwa kwenda mgesha nisahau. Yani maneno yange kuwe na uwa kwenda mgesha nizika. Mana ni mengi ninayo yasikia, mge yasikia nanyi. Msinge nipenda kabisa, msinge niombea mema. Maneno ya wanadamu ni kweli yanaumiza moyo. Maneno ya wanadamu ni kweli yakatisha tamaa.
Ni Mungu angehukumu kwa kusikiza maneno ya watu.
Mimi na wewe tungekuwa wapi? Mimi na wewe tungekosa kie. So kwa masisiki maneno wanayoyasema. So kwa masielewi mabaya wanayotengeneza.
Ila mimi na nyamaza kimya nisiumize moyo wangu.
Nalinda moyo, nalinda moyo, nalinda moyo, nalinda moyo. Nifundishe baba kunyamaza kimya wewe useme. Nifundishe baba kunyamaza kimya wewe useme. Mimi nikisema baba nitakukosea. Mimi nikiwajibu wenda nitakukosea.
Hey, lo 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 lo. Hey, Najua wanadamu upenda kusema mabaya. Kazi yao kuchunguza mabaya ya wengine.
Wanadamu hawahesabu mazuri, bali wanahesabu mabaya. Wanadamu hawahesabu mazuri, bali wanahesabu mabaya tu.
Yupo Mungu anayetusemea mazuri, pale wanadamu walipotusemea mabaya. Yupo Mungu anayetuwazia mazuri,
pale wanadamu walipotuwazia mabaya.
Moyo wangu unabeba neno, sio kubeba mizigo mizito. Moyo wangu unabeba neno, sio kubeba maneno ya watu. Tena mimi na nyamaza kimya nisiumize moyo wangu.
Nalinda moyo, nalinda moyo, nalinda moyo, nalinda moyo. Nifundishe baba kunyamaza kimya wewe useme. Nifundishe baba kunyamaza kimya wewe useme. Mimi nikisema baba nitakukosea. Mimi nikiwajibu wenda nitakukosea.
Nikisema nitakukosea wewe, wala nisijibu jibu.
Nifundishe baba kunyamaza kimya wewe.
Nikisema wewe umesema wewe,
baba nitakukosea.
Alelelelelele.